nimba mukama nakulembera lero nga numba omwana wabagaga bakambwe ngenumba omukwano gwamenya sikyalina magumba naye olowooza byekugamba bya bulimba ebbaluwa nsindika nkumu nga tofuna ne katoko kentuma bw'oba malayika kusaba ongambire kitawo ndi lwedde okulokoka kambide ly omama omukwano gwanamadala oguzudde muze tulastaman bw'oba wanyiga bino byenemerako osonyiwa omutima gwe gwatuma nafunye ekirooto andi n'emikwano gyo gyolewumana mdema olina eddoboozi kale linyuma okuwulira bweyogera linyonyogera nze natyo mukwano anti tegumanyi nabikugwa kusingana kakola teguli feya bene wange gumbuza tulogwedikaliwuwe mama fuluta nakuyita temanyi wawulira nonzigalira obubwa ne buntabukira naye bulabule tyoli mayi mugole bwe bukiddamu nja kujjayo ngusabule anti bandabanga fala kuba nali ku bigere jabusa basamba n'ebinyombi wagule bw'oba malayika kusaba ongambire kitawo ndi lwedde okulokoka kambide ly omama omukwano gwanamadala oguzudde muze tulastaman bw'oba wanyiga bino byenemerako osonyiwa omutima gwe gwatuma nafunye ekirooto andi n'emikwano gyo gyolewumana mdeman kuba musango okwagala malayika tiddemu bagenda kunvunana kuwalana okulungiwa nebitasaana noleka abasajja mu kulwana kwagala bya ddala bali bakwagalako kibu katonda omulunya alwanda zendayire waffe kigo okuyenda motwala nzobogeze namugalanda malayika kusaba ongambire kitawo ndi lwedde okulokoka kambide ly omama omukwano gwanamadala oguzudde muze tulastaman bw'oba wanyiga bino byenemerako osonyiwa omutima gwe gwatuma nafunye ekirooto andi n'emikwano gyo gyolewumana mdema simple profile fezo mutali nkovu na pimpo yokimeravu yeno gyenjitereka pipa zajude ntandisa ebisero wanziba omutima okimanyi gusulawo kyokka gonzanya bya kwiso na tepo beibi nze mulwadde ye gwe musawo kale tonyima agala kwagala bya ddala bali bakwagalako kibu katonda omulonya alwanda zendayire waffe kiva okuyenda otwala nzobogeze namugala